Sasa unataka kitu gani? Weka order na leta tu mezani. Utakula hapa ama utakula nyumbani. Utadishi solo ama utaita jirani. Weka, 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 weka order mina leta, leta, leta.
Yeah.
A main switch production.
Saru.
It's Crown, baby.
Dove, dove. Saru ameleta kadoves. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause, applause. Nimekuja na ingine na tisha na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha, juu wanajua mlango stabisha. Nimekuja kuwakilisha, wale wasanie wajaskika. Cheki venye na babaisha, industry najua nimefika. Nimekuja na mbogi ya ghetto, mkiona hivi mnajua si safe jo. Najua sija kuja kunego, nimekuja bizda, wachaka record. Nimekuja na punchlines, nimistari machua na siya kitoto. Nimekuja ku air tech, nimekuja kuteko vango maza local. Nimekuja na fujo, nimekuja na pressure jo, nina mioto. Najua mini ndenga na mindo kusema joe, nimeleta joto. Utapata kahoma juu ya hiyo tension joe, mtapoteza vocals. Nangori vinoma joe venye na speed joe, mtawacha utoto. Mtawacha ulocal, it's high time tuende international. Mtawacha upoko, joe dime ramwe na kufanya mtaro tu. Utabaki msoto, utabaki umebitu natoa kaharufu. Usha uwa ndoto, you homeless and you have nowhere to go. Doze, doze, saru ameleta kadoze. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause, applause,
applause.
Dope, dope, saru ameleta kadoze. 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 Huko ni kumoto, huko kumechill, huko kuna joto. Huko ni kushoto, sa tuende kulia huko kwa wanoko. Tupige mafoto, tuposto seme tumeanza show off. Tupita kwa soko, tufanye ka window shop peki chokosh. Mashina bamba inataka ujanja, inataka ukairada. Utapata maskando, lebu jihandle kabla ukufe kwa kamba. Tabidu mehustle, utoe jasho, wacha kwenda kwa mganga. Chorea hizo vako, juhaidei, joso venye mola mepanga. Asike mnanitaka, jumeni hata minjo yenu dose. Naleta mikasa na wapadawa nyingi overdose. Na harufu safi marashikali ina choke your nose. So smell my shit and swallow your beef cause I'm your fucking bones. Na stick on your lane, I get you some lens, ndio ni zoom vifiti. Go like, comment and share post zangu pale IG. Jumini mtoto totole nmeweza na siringi. Nisaru moto tiambali si deal na mashilingi. Dose, dose, saru ameleta kadose. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause, applause,
applause.
Dose, dose, saru ameleta kadose. Dose, dose, saru ameleta kadose. Dose, dose, saru ameleta kadose. Dose, dose, saru ameleta kadose.
Yangu hufika.